garabuna aksan degaysiil jimcowna aksan marka leh halka aad wali nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacada VOA marka Afghanistan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa cambaareeyay weerarkii dhimashada dhaliyay ee Khamiistii shalay to ka dhacay garoonka diyuuradaha magaalada Kabul ee caasimadda waa waddanka Afghanistan wuxuuna ku hanjabay in ay ka argudan doonaan kuwii ka dambeeyay weerarkaasi wariyeena Maxamed Cali Xasan ayaa inoo soo koobay warbixintaasi
madaxweyne Joe Biden ayaa wacad ku maray in Mareykanku uu argudasho ka sameyn doono weerarkaasi Khamiistii shalay ka dhacay garoonka Kabul ee lagu dilay ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistan iyo 13 ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka madaxweyne Biden oo khudbad telefishinada dalka Mareykanka si toos ah looga daawanayay ka jeedinayay aqalka cad ayaa yiri
to those who carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this We will not forgive. We will not forget.
Waxa uu yiri kuwii mas'uulka ka ahaa ee fuliyay weerarkan iyo xitaa kuwa Mareykanka la doonaya waxyeelada ha ogaadeen inaanan cafin doonin oo aanan ilaawi doonin waan idin waarsanaynaa waxaad dhadhamin doontaan cawaaqibka wixii aad geysateen. Waxaan ku difaacayaa danaha Mareykanka iyo dadkeenna tallaabo kasta oo aan awoodo ayuu yiri. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas'uuliyadda weeraradan. Biden waxa uu sheegay in taliyaasha militariga Mareykanka uu amar ku siiyay inay la yimaadaan qorshe ay ku burburiyaan hoggaanka iyo xarumaha ururka ISIS ee garabka ka dagaalama gobolka Khorasan, kuwaas oo lagu eedeeyay weerarkan ka dhacay Kabul.
We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know.
Waxa uu yiri waxaan uga jawaabi doonaa awood iyo waqti aan doorano laakiin waxaad ogaataan buu yiri in argagixisada ISIS aysan guuleysan doonin waxaanu badbaadin doonaa Mareykanka waxaan sidoo kale dalkaasi ka soo saari doonaa iyagoo badqaba saaxiibadeen reer Afghanistan howlgalkeennuna wuu sii soconayaa weerarkaasi shalay ka dhacay garoonka Kabul waxaa ku nafwaayay ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistan iyo 13 ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka waxaana lala beegsaday dad reer Afghanistan oo ku xoonsanaa garoonka iyagoo doonaya inay dalkaasi ka baxsadaan kadib markii dhowaan dalkaasi uu la wareegay ururka Taliban Biden waxa uu Khamiistii ku dhawaaqay in calanka Mareykanka hoos loo dhigo ilaa iyo 30 bishan si loogu baroordiiqo askartii Mareykanka iyo dadkii reer Afghanistan ee ku dhintay weeraradaasi
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inoo soo koobayay